Umar Dambele yo suka jokolle goton jiltodo sana sotta kulle janguɗo seeda o wi omo jogani hakkile sanne kulle de o sotta fa o nyaama lewi mako hunde fu pura cellal
o dona
won nyalan wotre min dari nuku goddo me wi soodan boisson mi jewi butengi mi tawi o boisson wawa yarede kasin sa watti ko winnade makko jabbi gen dun maate du li alimentation ko heewi handen a tawan boisson ko sottate hone teme didi be cotran bu cefandi jitti du ana hollita wi datti makko jabbi gen yarde di boisson ji di datti jabbi modda fe sabe ana wa heewtun e nyabbilaaji
fartugol odo suka jokolle nyaamude ko hebi fuka ana serti e yoga yimbel yoga be buri fu gombe yoroso kan e bamako
mi watti mi de yidi jaati nyaamde sardine e korne bef nanan mudu gami ewata fe ko winnaado kulleji mudun sar minke mi de tijji nyaam ko hono di kulleji dem datti mun jappi ana wa heewtun e kuddeji mawdi le cellal meden yoga be ciottoben kalsum en tan tewta haaji mabbe fu wala cellal bingle adama fele lumudi kewdi le leedi menni be ciotta kulleji cugu yafudo a tan datti ma jappi gen ciottoben du ana haani wattude haqqile ciottude di kulleji di hasingina ciottede fele buttikaaji meden hannen be haa ƴewtide dum
do yo huune tabitinde bamako do non holitiri wiide fedde chaagontonde hakkeji yimbelle nyaamobe le leedi amendi hore mabbe ka holliti mette mudum fewre odo kabaru ngabe bi immadraji gondudi wadede fewde majjum ka haana darnade fi Abdoulaye Balo woni laamido Alcom
di kulleji di datti jabbi ko heemudum ana yi e dabanani ka e sugunu kura e nannal mudum ben welta ton fe datti kulleji nyamtedi ga yoga so janti tan be haalan yida leedni mabbe yida laamu fe watti laamorde noddirtene DGCCC be ana wada immadraji natal lumoydi yewita kulleji honene wodiri le buttigaaji de nannal mudum so tawi datti majji ana mojjima mojja fele yontere warore me wara mi fiat dabiriji me yoppa laamu ko be natal lumoydi neddo fu ciotto hono di kulleji di datti jabbi me tongan makka laamu
njeyoɓe kañum en ka holiti wiide ana teddina sariyaji kolitaɗi le golle o tawede majjum fuu eɓe peelo mbaadi yimɓele yogaɓe gonduɓe wadde jaagu le wi maɓɓe hono ɓeɗo yimɓele woni bonnoɓe no ɓe jirete e golle maɓɓe o Mamadou Djigué yo gérant alimentation goto Lafiya Bougoutou
minen watte fuu somi tawi kulleji amen ñameteɗi datti jaɓɓe guen meɗe yaltanaɗume tippo saabu mi yiɗa torra fo heede bani adama watti du yimɓeɓe golleji ɓe feeti e tekinade ñamiriji ananda muɗum ana natade botgaji amen ƴewita kulleji ma ciottetedi soɓe tawi won ton ɗi moƴƴa ɓe yaltanan ɓe tippo cottoɓe hannen fo an hani tinnade yalla ɗi kulleji ana wasa wadde le leydi men saabu ɗum moƴƴa cellal men
kulle ñameteɗe ɗe sarti muɗum ƴaɓɓi ana wawi yettinde torda ɓinguel adama noon holitiri wiide dunki e andanɓe kaboruji ɓiliɗi e ñandu eɓe narda jamanu nde wattana hakkille kulle ɗe ɓe cotta fa ɓe ñaama Rosine Ouattara nutritionniste
ñamgo kulleji ɗe datti mu ƴaɓɓi ana jogui kutteji sanne saabu ana wawi hewtine yimɓe ñabbelaji ɗi sifa mum andaga deɗi nawoji ɓerɗe nawoji e nandan muɗum fottata hono ƴenti kon tension ɗum wanata saabe jaati fe neɗɗo hono kulle leydi muɗum jaati bona wala fo ko ɗum wawa hewtine ɓinguel adama ko nayri banggal cellal fe so ɗi kulleji ana cottede buttigaji ni cottemo ɗe ana ha ƴewde honode ɗi kulleji marirtene woɗiri yalla pati ñamgo majje natto torra do yimɓe ɓe
immadaraji ɗimin gaɗi fa suudu komaniɗo jaagu ñandu le leydi amendi dayen ko sifi dow hen fo wala ko laati